on the beat.
Leo utakata maji na bado utachoma gati, usiwe na wasi wasi ju leo ni kupati kuri.
Naona mbili mbili zangu zimeshika siko chini. We, naona mbili mbili zangu zimeshika siko chini. Tunachana sana jumifuko zimejaa jaba, huku na huku kama majonzi ya tunashaka. Tushaji seti kwenye ba, hapa meza zimeja. Weta we ongeza half, itapedia lete blank. Kao kika kokeka kitwe ayesele, akaloke na kavite mena misele. Nundu asune muke vindio, weta esu isilio. Ukabato mine, tumilwe na twin. Pasa bai, umesota ile mbugi hawajui. Mbona ulai, ati weni pro, weni mwanafunzi. Acha upuzi, mhenga ko hapa gathe. Naona mbili mbili zangu zimeshika siko chini. We, naona mbili mbili zangu zimeshika siko chini. Naona mbili mbili zangu zimeshika siko chini. We, naona mbili mbili zangu zimeshika siko chini. Kamata wako mkatike doba mji nice. Wacha kungedhia buda, you gotta be wise. Hakuna pressure huku tuna freelance. Kukiwa ngori, wiu 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 ambulance. Siju nishike pebble nipike injili. Nikuwepa simu kuje church mkiwa wengi. Sadaka mtoi manoti na siyo shilingi. Niget kuwa high and so dance to the beat. Najuu nai feel umonde tonembe. Tevato chene kila mundo na wake. Aka kwa ase nundu mbesa tunasio. Asi asi tunasio oh.
Naona mbili mbili
relax
zangu zimeshika siko chini.
Relax.
We, naona mbili mbili
relax
zangu zimeshika siko chini.
Relax. Naona mbili mbili
relax
zangu zimeshika siko chini.
Relax.
We, naona mbili mbili
relax
zangu zimeshika siko chini.
Relax.
Naona mbili mbili
relax
zangu zimeshika siko chini.
Relax.
We, naona mbili mbili
relax
zangu zimeshika siko chini.
Relax.